Wanjiru Waithera, ukiulizo nataka, unakata. Unataka, minataka, nikomadi design ya manyata. Love form konyagi cake na kataska. Usiulize nini, mindo master. Meka 12 tunachanganisha madawa, mafala na rizarada na wagawa. Niko maje kuliko magician. Chike mresha melalisha. Nakini text lazima tanitisha. Nakitisha lazima tafikisha. After two karege na madame. Pole siboka katenda mashio mabe. Ve na mandegeza mabe. Ve system na jide.
Nadai nikudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai nikuchiu nikubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Minji nadai nikudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai nikuchiu nikubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Minji takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vi. Takudigi tu vi. Maze huyu dem tam sesa. Tam kill na mavai mtam teka. Mr. Tijo mindo body bender. This way that way vile unapenda. Chacha kikudigi utabaki tukilema. Kushi akudigi akuwache ukihema. Mkucha uchi hazai. Weka mini kupe asali. Mr. T siku wizi umeanza kuwa lonely. Si wachochi nimeanza kujinoki na juu ya COVID. Siko ubaya ni venye sina doshi. Awiti sunajua na kumind. Come home maze ni kusanitize. Najua quarantine nimepata appetite. Manzi anachonga jaba kama ye ni rasta. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tukidishi. Minji ban super aliban. Super akikupa basi cheza na githa. Mimi siko sawa nimejawa na kicha. Nimekuja kama nyota sasa nimenga. Shikisha Moreo akikupa basi buda pitisha. Mishandle, dismantle. Lights, camera, action. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti.
Flare on the side, na siwezi compromise. Nilidee slay queen, but say ana nice. She's the apple of my eye, name daddy ki design. Na siwezi i-deny, your stuff in a nice. Basi count kimbane, tupendane. Basi count finyane, tumizane. Itakuwa basi gentle, sentimental. Bila pressure ama tension, tusemezane. Napenda vile ako sweet and nice. Honey and spice, the beat in the night. Atuwezi kosa form, we count to genize. Pate after pate, tunapliki midnight. Isi mbeba chuma doshi. Siwezi detain mananuka kumamoshi. Nipe 69 plus 9 niko honi. Nilipewa head nikividio konjoki.